Poa JMC, naomba peni.
We, taratibu, ujui hapa ni speaking English.
Okay class, it's biology time. We go to learn gestures, exchange and respiration, okay?
Kazi imeanza English.
And we continue where we stopped yesterday, okay? Let's go now.
Mwaka mwingine tena James unakatika. Namba ya kukema terminology. Sijui photosynthesis, Archimedes principle, sijui pendulum. Vipi mwanzangu? Yanapanda au
kwa Kiingereza kipi? Cha senti kayumba au acha utani Frankie. Hapa naiwazia national. Sijui nitaandika nini.
Hey, quiet. Write notes.
Hivi kwa nini wasitufundishe kwa Kiswahili masomo yote?
Hey, class. Which is talking?
Huh? Which?
Close your mouth.
Mabadiliko ya sera, sheria na mitaala yazingatia umuhimu wa Kiswahili kwa lugha ya kufundishia na kujifunzia katika shule za sekondari. Tafakari, chukua hatua.